dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum 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 be doo be dum wow 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 wow
Darling, come and go with me. Go with me, way beyond the sea. I need you, darling, so come go.